Ngisamsole ngimila ngihlala khona ngibona nje uzozama impilo washiya umndeni nengane ekhaya ebheke mina ngisamsole ngimila ngihlala khona mfethu uzozama impilo washiya umndeni nengane ekhaya ebheke mina ngisedolobheni la ngihlala khona uzozama impilo washiya umngani nengane ekhaya ebheke mina Makuleka mina bayokala sawele ba mina nzimlingo baba itamba walilela yimi ekhaya makuleka mina bayokala sawele ba nje nzimlingo baba
Vuga, vuga, mpetuza. Vuga, vuga, mpetuza.